Black Market Records.
Sometimes when I am returning now.
Magic's anger on the beat.
Penye ni hapa na njia, basi ni crazy anasia anafia. Kana icheki kakitoka kana irudisha kwa nyumba kana baki baki kasha tulia. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao.
Avoid them akona tatu kwa thai. Round one nishachoma na patua na die. Una katu kuruka una katu masai. Mini cartoon kwa mbogi seti mchele kwa chai. Mcheti kwa ba then mseti kwa ka. Ni keki na deki safisha di coins. Nili blacki na fegin kashukisha points. Kwa mbogi utapata chura ndo uwanga price. Ni dogi jukila kitu kwa ke biting. Na zile tubuti tuake tuwa Dr. Martin. Bila panty na dress ni ya satin. I'm more certain huyo dem ni satan.
Penye ni hapa na njia, basi ni crazy anasia anafia. Kana icheki kakitoka kana irudisha kwa nyumba kana baki baki kasha tulia. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao.
Gizando alibi, sijai rent mi hubai. Mfanya msupa ados na sina lullaby. Sauti yangu soul rapper ko terrified. Buzz zako hazi count kwangu ziko nullified. Wengi enemy side, misi deni wani die. Shwera linyonya nkamwacha juye ni parasite. Na hiyo ndo parasite, jua ni nachoma side. Niliponyoka na game, minka ifanya mine. Inama, angusha okota. Drip ni nayo kwa wingi uneza chota. Kusnitch kwangu ni same kuwa reporter. Miuroga wase hadi shinda Harry Potter.
Penye ni hapa na njia, basi ni crazy anasia anafia. Kana icheki kakitoka kana irudisha kwa nyumba kana baki baki kasha tulia. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao. Penye ni hapa na njia, basi ni crazy anasia anafia. Kana icheki kakitoka kana irudisha kwa nyumba kana baki baki kasha tulia. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao. Na 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 indasua na 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 indasua na 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 ipeleka makwao.
Magic's anger on the beat.
Black Market Records.